Ra! Junkie Supplier! Supplier! Shieri!
JunkieSupplier.com. Watoto wa jeshi na mawe. Wanangwa stendi ya jera, 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 jera. Asocheza mpige nini uyo. Eti kaonesho tamba singeri kapada. Kaonesho tamba singeri kachacha. Kaonesho tamba singeri kapada. Kaonesho tamba singeri. Kaonesho tamba singeri. Wota mwa singeri. Wota mwa singeri. Wota mwa singeri. Kaonesho tamba singeri. Wota mwa singeri. Wota mwa singeri. Wota mwa singeri. Eti kaonesho tamba singeri kapada. Kaonesho tamba singeri kachacha. Kaonesho tamba singeri kapada. Go on, Jota Masingeri. Oh, the Shari Masingeri. We're not singing. 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 Oh, the Shari Masingeri. Asocheza mpige nini uyo. Watoto wa stendi ya jera. Mimoshi nusu. Ya Musa Kidario. Etina kama unajikubali sumia mpere kwa DJ
Chunksupplier.com.
Etina kama unajikubali piga makofi piga we.
Acha nchilo benasma.
Etina kama unajikubali nyosha mkono yu.
Unasikiliza mnudu ya
force. Etina kama unajikubali sumia mpere kwa DJ. Eti sumia mpere 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 mpere. Sumia mpere 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 mpere. Sumia mpere 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 mpere. Soge ya ucheze nami. Uroke nami, ucheze nami, uroke nami, suge ya ucheze nami, uroke nami, emile zombo iyo. Ya Tony Cruzi, Tony Cruzi, ya mtoto tamu. Adeshi Matuzo. Ebu sogea ni kuone, sogea ni kuone, sogea ni kuone. Sogea ni kuone bado, sogea ni kuone. Wanakuja kama zombi, kama zombi, kama zombi, kama zombi. Wanakuja kama zombi, kama zombi, kama zombi, kama zombi. Wacheze kama zombi, kama zombi, kama zombi, kama zombi, kama zombi. Sogea kama zombi, wacheza kama zombi. Sogea kama zombi, wacheza kama zombi. Sogea kama zombi. Eti kaonesho tamba singeri kachacha wa leo. Kaonesho tamba singeri kapaga wa leo. Eti kaonesho tamba singeri watoto wa manengo. Ni Moshi Dusu. Watoto Sabei. Watoto wa Mazuna. Watoto wa kona mbaya, kona mbaya. Watoto wa jeshi la mawe. Oka msira ya mtoto tamu hiyo. Yei mikuki. Eti suya kwa DJ. Chesa kwa DJ. 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 Kaka maume kubari pila makofi kwa DJ. Eti na kama ume kubari pila makofi kwa DJ. Wepe gama kofi kwa spidi suya mpere uyo. 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 Wepe gama kofi, wepe gama kofi, wepe gama kofi, wepe gama kofi. Wepe gama kofi na rafuna kuya mpere uyo. Piga makofi na lafu na kuja mbele wewe. Eti ongezasti, 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 ongezasti. Wanangu wangu somoja ongezasti, ongezasti, ongezasti. Wanangu wa shadaroni ongezasti, ongezasti, ongezasti. Ongeza speed nione. Donnie, Zaki Yakishi, Zaki Donnie, Zaki Yakishi, Zaki Taira, Zaki Taira, Zaki Taira, Zaki Taira, Zaki Taira, Zaki Taira, it is Zaki Yakishi, Zaki Yakishi, Zaki Yakishi, Zaki Yakishi, Zaki Donnie, Zaki Donnie, Zaki Donnie, Zaki Donnie, when we get Kayo, Kayo, Kayo. Chunky supplier, it's a backy RIP. It's a backy RIP. RIP, RIP, RIP. No song say RIP. RIP, RIP, RIP. Kina ne RIP.
Ayo, kina na streets and do those ones.
RIP, she deep the RIP. RIP, RIP.
Chunksupplier.com.
Ebu piga mi ruzi kidogo nione. Ebu piga mi ruzi kidogo nione. Eti ure pare na nachesa kula sake dada, kula sake buana, kula sake buana. Ure pare na nachesa kula sake buana, kula sake buana, kula sake buana. Ure pare na naruka kula sake buana. Wana kwanelewa, wana burusa migu. Wana kwametikwa, wana chesesha migu. Wana kwanelewa, wana burusa migu. Wana kwametikwa, wana chesesha migu. Burusa migu, burusa migu, burusa migu. Uvonesha singiri, burusa migu. Uvonesha singiri, burusa migu. Niondesha singiri, burusa migu. Uwe mamu migu, uwe kati migu. Uwe mana migu. Burusa migu, wana kutwe de sawa. Burusa migu, kama vipi twe de sawa. Burusa migu, 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 kama vipi twe de sawa. Eti na muone na melewa, anafosi shari uyo. Murizi anafosi shari uyo. Watoto wa manifu, watoto wa stage ya jela, Rigoshi dusu iyo. Eti yule pale na nachesa kula sake leo. Eti yule pale na naluka kula sake leo. Wana sungusha dareki, sungusha dareki, sungusha dareki. Ebu sungusha dareki, sungusha dareki. Sungusha dareki nione. Aso sungusha mpige kidone uyo. Ebu sungusha dareki niki wakuso. Sungusha dareki nikoshi dusu. Ebu sungusha bado stedi ajera. Sungusha bado msume kona. Wana sungusha dareki. Sungusha dareki. Sungusha dareki. Sungusha dareki. Uwe piano 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 piano. Chesa mama pia, ekati pia, we mama pia, nyambori pia, kuchese pia, ekati pia, we mama pia, ekati pia, wana mzuka katina saiki lantu yero suba. Ebu pandisha mori nione, pandisha mori nione. Ebu pandisha, ebu pandisha mori nione bado. We pandisha mori. We pandisha money,